je, mtulivu hapa. Naitisha, naitisha, nashikisha lakini chunga kuchachisha. Kani shash, lazima napitisha. Kani maji, machingi tunaitisha. Kani zozo ze vijitu nashikisha. Cha muhimu, chunga kuchachisha. Kani shash, lazima napitisha. Kani maji, machingi tunaitisha. Kani zozo ze vijitu tunashikisha. Cha muhimu, chunga kuchachisha. This life, live to the fullest. Kwenye life no man is a foolish. This shit lazimo kuwe wisest. Gondo kusema make sure we ni speechless. After all shit neza kukumanga. Action do kusema punguza iyo banganga. Never do less make sure unamanga. Kuku kanero bado siti na ngangana. Kuna nyonso lazima kujituma. Kuwa shua jua hakuna cha uruma. Piga joshe re but make sure unasukuma. Life journey shule save day tunasoma. Kani shash, lazima napitisha. Kani maji, machingi tunaitisha. Kani zozo ze vijitu nashikisha. Cha muhimu, chunga kuchachisha. Kani shash, lazima napitisha. Kani maji, machingi tunaitisha. Kani zozo ze vijitu tunashikisha. Cha muhimu, chunga kuchachisha. Kani mistari antema kama namba nane. Speedy yangu boss, mwana baki wuna sare. Inacheza bila yani sare, na nikitokea wanabaki wanauliza. 124 nizie show kuna kukuguza. Neni yangu big kama yule madizaza. Hii ni one way shika kawe simu gaza. Kumisha kia na God jua we unaweza. Life ni yako hakuna kukongoza. Hata sinajua niuliza kaa hii inaweza. Kani mbaya jua lazima atadis. Mbaya nao ni mbaya na lazima waikiss. Kani shash lazima napitisha. Kani maji machingi tunaitisha. Kani zozo ze vijitu nashikisha. Cha muhimu chunga kuchachisha. Kani shash lazima napitisha. Kani maji machingi tunaitisha. Kani zozo ze vijitu tunashikisha. Cha muhimu chunga kuchachisha.